zenze kinze kisinga nina e gospel Kitu mingilia na inawadhi mashabiki maka ete dina Notangu zenze kinze kisinga nina e gospel Kitu mingilia na inawadhi mashabiki maka ete dina Wadhini inata nisungithi Mashabiki maitu watanga zimare diyo ni mabasta na madhevi mea niwe Nivi studio mwanga rekodi wadhini na filingi Natuwa radio ni mwanga tabuwa chuonge kwa dhina Studio mangare kodi wadhi nina feeling Na doa radio ni mangata kwa chuange kwa dhina Wadhi nina atani sungithi Mashambiki maitu watanga zima radio ni mabasta na madhevi mea niwe Kwa mwani katombi Wewa sinande tomba Thakuni pole mubea ndeke Wadhi umona nina Tifilingizia kwa mwani katombi Wewa sinande tomba Thakuni pole mubea ndeke Wadhi nina Dani sungithi Na shabiki maitu Watanga zima radio ni mapasta Na madhevi mea niwe Wamesia tuveza wazaka nangu mavetha ashida mwingi Wajambu wandu na makanzanga nundu wabichi na inge Wamesia tuveza wazaka nangu mavetha ashida mwingi Wajambu wandu na makanzanga nundu wabichi na inge Wagini inata nisungithi Na shabiki maitu watanga zima radio ni mabasta na madhiki mea niwe Zete lamba ndivu mivyo Ipikie milioni neku mindisi nyela naku Shabiki feki nasio ila zete lamba ndivu mivyo Ipikie milioni neku mindisi nyela naku Wadhini inata nisungithi Mashabiki maitu watanga zima radio ni mabasta na madhevi mea niwe Singa masunga Nendo mitani mevi ya maisunga Mbaka chacho moyo Mazengazi mono maingenga Adino kisinga masunga Nendo mitani mevi ya maisunga Mbaka chacho moyo Wadhini inata nisungithi Mashabiki maitu watanga Zimaritu ni mabasta na madhithi mea niwe take timba yulu no ingi dhombe vine bobao. Ya take timba yulu no ingi dhombe vine bobao.
Nice.